I said, Veng, never die. I'm a capoe.
Attention to the next
one. Check 1-2, Mike. Skiza. Hey, I'm a saba.
Naingo. Naingo, I'm a pika chidigo.
Hiki ya katikati o. Cheza kunya voice. Shike benga upenda e. Cheza na e usurogo. Hiki ya katikati o. Cheza kunya voice. Shike benga upenda. Aina mana, aina, aina, aina mana, kugombana, aina, aina, aina mana, aina, aina, aina mana, kugombana, aina, aina, aina mana, aina, aina, aina mana, dance makosa, ina fasi, dance midenda, inkia kati, dance makosa, ina fasi, dance midenda.
Watoto mundo kasi, watoto ma vampire mamboi, watoto wa maskari tosha, watoto wa giriki mobu mobu, watoto wa Victoria West wendao, watoto matipenda bochama, watoto magomeni, watoto wa kigogo, watoto mwananyamala, watoto morogo familia, watoto wa chamwino, watoto wa msafu, watoto wa mikese, watoto wa mafisa, watoto wa misongeni, watoto wa kilakara,